ngurndan fulɓe
ko Nigeria adortoden kalen fi walde wi'etende Fudeko nden mojobere no wada kuude toppitagol pulaku e der hen be toppito kadi jande sukaabe worbe e rewbe e kitabe mecce ko Bappa Diakousko nultondirado amen yobe ka rewo Nigeria neldien jantorende
gurungol na'ingol fulɓe sukaaɓe ngaɗata e cippal kosam ngal fulɓe rewɓe huɓata haajeji maɓɓe zamanuru nduɓundu gonɗen nder kawtal fendinki arɗe ndondonu fulɓe e janginkiɓe diina e jande zaman ngal lesdi Nigeria bi'etengal Fudeko surgi mobgal sukaaɓe e rewɓe fulɓe nder lesdi Nigeria sakatarejo mawɗo mo kawtal ngal bi'eteɗo lowoyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini noon
ɗo yeeso Fudeko aniyamajo hanɗum woni ndu yiɗi tosku ɗum fulɓe goni to nder fu wona Fudeko walliti e ɓurtake nder tosku joni ta laari a yi'ay inde fulɓe wonnake ko ɗum ummi fu sey nana ɗum fulɓe ko komin paami fulɓe janngayi to doole bo wona iɗum jannga to ɗum janngi hanɗum wallata neɗɗo waysoto hannde ko woni yeeso mum so min kollita e bacci fulɓe min kollitaɓe sana'iiji feere feere min kollitaɓe no ɓe gaɗirta luumo e ko nanndi ɗum nden bo min ballitaɓe to Allah wallitiimi min keɓanaɓe kuuɗe feere feere nde ɓe kuwata haa gomnati e enjiwoji feere feere yehi gureeji fulɓe ɗum wasaniiɓe ɓulli ɗum hocci fikko e fulɓe ɗum waɗii koye nder janngirde ɗum heɓanii ko sikolaaji ɗum naa nder gari min ngaɗi ɗum so yiiloo so a yehi gureeji fulɓe a nanay e woodi Fudeko Fudeko nden bo rewɓe ɓe min kolliti daga ladde min koccoyiɓe rewɓe ɓe min kolliti sana'iiji daga ladde min koccoyiɓe min kollitiɓe min joɓiiɓe ceede moota maɓɓe min hokkiɓe ceede moota ɓe gari min kollitiɓe min hokkiɓe sana'iiji maɓɓe ɓe kooti nder maɓɓe woodi debbo ko oto mo nderɗo joni so a yiɗi tiirida e maako a yirida e maako ko wiyete daga gure fulɓe ɗe mo ɗiroyi to ladde nden bo e ko mo waɗata emo waɗa nebban guje ɗeɗan waɗa tirare e ko nanndi so haala ɗu mbiya mino emin jooɗi nder gari emin dara cayi naa ɗon ka woni
kawtal fulɓe ngal ɓesdi waɗuki alkawal tiinaago hawtuki fulɓe sukaaɓe e rewɓe ngam ekkutukiɓe kuuɗe malla bo golle nafooje fulɓe Nigeria Alhaji Dawud Abdul Karim wolwi wakkati mobgal ngal
e fattude ardaako fulaaku to en njehi ardiiɓe fulɓe meeɗen ɓurnaa maɓɓe fuu en ngoodi masala e maɓɓe enen ma fulɓe haandi bo inen kawten hoore especially ardiiɓe meeɗen ngam ɓurnaa maɓɓe fuu ma ko ɓe ngaɗa représentin interest fulɓe interest se ɓe ngaa représentin jiibaaji maɓɓe kanjum woni masala aron ɓe mi artata ɓe kanjum woni ardiiɓe fulɓe wallahi ɓe fula Allah ɓe miila yeeso ɓe kaɓana fulaaku ngam na haade ɗo daarete yeeso daarete yeeso ɗo no daarete no ɗum waɗata no fulɓe gaɗata hannde to ɗum ummake to gomnati waddi ko ɗum walliinde sey ɗum waɗa kayigo e mano maɗa fulaani amma to ɓe se ɓe kootira mano ma se ɓe acca haala fulaaku to gimmaajum ɓe kaɓana ngam hamɓe ɓe ardiɓe to ɓe dewiɓe jaari bojji meɗen to gomnati definelli gomnati yewante to to ɓe jaraayna to ɓe jaraayna no gomnati anndirta masala meɗen to mi emi yi'a ɓurna fuu damoaji meɗen wallahi ɗum ɗo ardiɓe fulɓe
Bappa Diakousko VOA fulfulde